sinasikia mpenzi wangu shida gani sema basi nasikia onana onana shike mkono mpenzi wangu mimi na wapa milele zongea basi tucheze onana onana Mungu anajua unanipa furaha Mungu anajua Shake your corner, friends, you are. Mimi, now we're family.